Wait a whiskey. Snow me, that up on this.
Now wait,
one word.
They can't ever tell the story. Hakuna blush you shed. Who won't party ready? Na jeko ikontrare wa muhe. Ni mumbona. Ahate tabaye. Dimipi yombo nani tichena. Nazo ndazi sobadaye. Later, calculator. Wengi watajileta. Si wana noma nitakulipa. Besa ni mbongo toka. Bagira ngongu nda kuboregwa. Simboregwa jengene. Na utahata zinyoye. Washa.
Iso ni bia. Bakongere. Ni bia. Bakongere. System brother chase. Yo. Babdita. Umagara yachi. Si happy day. Ni happy beer. Ni muza tukimare. Alaba na bimina. Baje samunari. Abo tubiti bibamba mali. Bashaka no kuturu kakota.
Later calculator. Wengi watajileta. Si wana no money takulipa. Pesa ni mbongo toka. Bagira ngongu nda kuboregwa. Simboregwa jengene. Na utahata zinyoye. Washa.
Iso ni bia. Bakongere. Ni bia. Bakongere.
Tufute.
Yo.
Kushkwe na oga. Chafua meza. Pesa tulipe. Chafua meza. Pesa tulipe.
Nisha kwa mafuba fuba kikudai ujisope.
Nudism record.